yelele 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 was the boy yelele ololo ololo was the boy.
Mazingira gani ye? Neno moja najua, nimekuwa star boy. Na kama nilichunga ngombe haya, niliosha vyombo sawa. Neno moja najua, nimekuwa star boy. Mengine yamebaki story, yamekuwa hadithi. Mungu kanikumbuka, nimekuwa star boy.
Aibu, fedheha, dharau vimekoma.
Starboy, champion.
Starboy,
I am a champion.
Starboy,
champion.
Starboy,
champion.
Starboy,
champion.
Starboy,
I am a champion.
Starboy,
champion.
Nakumbuka maisha yale, na tabu zile. Nilopata zamani, zimekuwa historia. Jamani Mungu si asumani, wala siyo nyani. Akisema tatenda, lazima tatenda, kuna takae. Starboy, Starboy, niliyekuwa houseboy, nimekuwa Starboy. Starboy, Starboy, niliyekuwa houseboy, nimekuwa Starboy.
Mwanangu neno sikia, baraka amani pokea. Mungu amekuchagua, umekuwa Starboy. Sijali dunia ikiongea, adui wakikununia. Nenda malango shambulia, umekuwa Starboy. Wewe ni Starboy, wewe ni Starboy. Starboy, umekuwa Starboy, yelele.
Starboy,
hello.
Starboy,
yelele.
Starboy, umekuwa Starboy.
Oh, oh, oh.
Starboy,
hey.
Starboy,
hello, hello.
Starboy, umekuwa Starboy.
Starboy,
Starboy,
amebadili.
Starboy,
solia.
Starboy,
yelele.
Hello,
hello, hello. Hello, hello, hello.